na batuno tutobane sina ebwe bitiyo ebirungi byotuwanga bingi tusima bwongerwa nate tunadukira wani kati tusaba yotochi emulise emyoyo gy'abantu benenga manyi mwesekana ekyandaga ku maaso kyategeeza omulungi ne mulaba tokyenda kabalabe bange ayi mukama
tokiberiswaza bangi
Sota mayumba